Yeah.
Son boy Baza. Shake it swap.
El Sunny.
Tiba siri maheta, neke ni itimile na kiwena yeni keta. Yuma sweetheart ya kayoketa, yaluna kia kaleri na koza gorogota. Sivona kwa washemi nizivalile, neke bambwasa uka kusina zeni valile. You be mine forever then you wanna valile. Falu nwele mwali lato neke meza kalile. Nuzula kwa ule kono lubutula. Zemba sio mwali nzila kuno tutula. Aselutina tutino tututula. Wawata kushimbali lato kelu kutula.
Kwale kwa luzale la wena nina
Jobu finisha finisha
Fitile manyando mungata nina
Shake swag in the beauty
Kwale kwa luzale la wena nina Fitile manyando mungata nina
Kusiri luyeza seto Koze lufitile kaufela mapato Mwato neba lupangela mazeto Mwendi kulu kwa nisa mwachiloto Kumulimu na totela wakona kunipontela Lufitile mwamutala kale ane lushatala halukala
Wana manjo, fala kwa rizo, hauna mwarizo Wena manjo njonjo, waka Tolo, 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 laka Tolo, na manjo njonjo, waka Tolo, 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 laka Kwale kwa luzale la wena nina Fitile manyando mungata nina Kwale kwa luzale la wena nina Fitile manyando mungata nina
Mani mufuti
Demoni utala
Downloaded with sadmusicblog.net.